Libingile labalimi kinamukele esiqephini sethu sokugcina sengede yangoSepthemba kungumandulo kunyaka u-2024, ikhasi leshumi nanye, isihloko sithi ukubhekelela inqubekela phambili embonini yomoba. Ibhalwe nguMichelle Benedel, umphathi wolwazi. Ifundeka kanje. Uhlelo lokuphatha ipulazi ngendlela ezoqikelela ikusasa eliqhakazile ebizwa nge-Sustainable Sugarcane Farm Management System, ngamafuphi u-SASFARM, okuyinqubo eyenzelwe ukusiza abalimi bomoba ukuthi bakwazi ukwenza futhi baqaphe izindlela zokulima ezisimeme. Abalimi bangawusebenzisa u-SASFARM ukuhlola indlela abalima ngayo, balandele indlela abaqhuba ngayo ekufezeni abakuhlosile, baphinde babone la kumele benze kangcono khona. I-SASFARM iphinde inikeze umlimi imhlahlandlela angayilandela ukuze aphathe kangcono ipulazi lakhe ebhekelela imvelo, izibopho emphakathini kanye nezomnotho. Abalimi bangayisebenzisa ukuhlolisisa izindlela zokusebenza, bathole la okumele benze ngcono khona. Inikeza abalimi ithuluzi lokuzihlola ebizwa nge-progress tracker, babheke inqubekela phambili kwabafisa ukuwufeza. U-SASFARM uphinde usize imboni kashukela ekunciphiseni umthelela wokulima umoba kwimvelo, ngokukhuthaza ukuphatha ngendlela efanele kwabasebenzi kanye nabo kubandakanya kwemiphakathi, kube kuqinisekiswa ukuthi amapulazi aba nenzuzo isikhathi eside. Amakhasimende amaningi emkhiqizo yomoba afuna ukuqinisekiswa okufakazelwe ukuthi umoba ukhiqizwe ngendlela ebhekelela ukuziphatha kanye nemvelo. Okwamanje u-SASFARM usasetshenziswa kwezinye izifundamshini ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende afuna imikhiqizo ekhiqizwe ngokunakekela imvelo nabasebenzi. Kulezi zindawo abalimi bayisebenzisa kakhulu indlela yokulima enconywa uhlelo lwe-SASFARMs uma ubaqhathanisa nalabo abalimi ezindaweni okungeyona impoqo ukuthi benze ukuhlolwa okuphelele kwepulazi. Kubuka kuzoba yindlela yokusebenza lapho abalimi komele bazibandakanye no-SASFARMs, kakhulukazi uma imboni isiqala ukwenza eminye imikhiqizo eyahlukahlukene njengamafutha endiza. Enye yenzuzo ngokuqinisekisa umkhiqizo ukufinyelela kwizimakethe, futhi ukulima ngendlela okuyiyo ngokulandelwa inqubo kuyaholela ekukhuleni kwenzuzo etholwa umlimi. Yilapho ke abaluleki besikhungo sezocwaningo ngomoba okuwu-SASRI behlanganyela nabalimi bonkana, abalima ngokuncane nabalima ngokukhulu. U-SASRI unikeza abalimi ubuchwepheshe kanye neziqondiso ekwenzeni izinto ngendlela, bagqugquzela abalimi ngezinhlelo zokusebenza ezivuselela futhi ezinenqubekela phambili. Abalimi abaningi banokuthi ukuzihlola nge-SASFARMs kunzima futhi bakubona kuwumthwalo, ngakho ke amazinga ukuzibandakanya nokuqukethwe yilo hlelo aphansi, kakhulukazi kwizifundamshini lapho kungakabi nomgomo wokuqinisekisa abalimi abakhuthazekile ukuthi bazibandakanye ku-SASFARMs. Lokhu kwenza abalimi bangakwazi ukuhlomula kumathuba afana nokulungiswa kwemvelo okunomthelela ekukhulisweni komkhiqizo, ukuphathwa kwabasebenzi namanye amacebo okulima asemgangathweni. Ngaphandle kwenzuzo kwezimakethe, abalimi bomoba bangathola lokhu okulandelayo uma besebenzisa leli thuluzi le-SASFARMs. Okokuqala, inqubekela phambili. Ngo-SASFARM sigqugquzela ukwenziwa kwezinto ezinomthelela omncane kwimvelo, njengokongiwa kwamanzi kanye nempilo yomhlabathi. Lokhu kuqinisekisa ukusebenza kahle komhlabathi kanye nokuncipha kobungozi isikhathi eside. Okwesibili, inzuzo. Ukwenza okuyikho imvamisa kuholela ekukhuleni kwesivuno kanye nokusebenza kahle. U-SASFARM usiza abalimi bandise ukusetshenziswa kwezinsiza futhi kungaholela ekuncipheni kwezindleko. Okwesinye, ukuthobela umthetho. U-SASFARM uqikelela ukuthi abalimi bayazi imithetho nqubo efanele ngesikhathi uphinde ukhombise ngomhlahlandlela wokuthobela le mithetho ukuze bagweme inhlawulo. Mese kuthi okokugcina, ukuzihlola nokwenza ngcono. ithuluzi le-SASFARMS lokuzihlola livumela abalimi ukuthi bahlonze izindawo lapho bengenza ngcono khona futhi bakwazi ukulandelela inqubekela phambili kwabafuna ukuwufeza. Ngokwamukela u-SASFARMS, abalimi bangaphatha imvelo kangcono, bathuthukise isisekelo samapulazi abo futhi bazibeke emathubeni angcono kwezimakethe ezishintshashintsha nezifuna lukhulu. Uma umlimi bengakazitholi iziqephu ezedlule kusukela kwesokuqala, angathinta umeluleki wakhe noma umxhumanisi ku-071 850 7292. Ngiyabonga.